mukwano sonyiwa amazima bwoba ngonjagala sonyiwa kiriza kwetonderera banemenye jukira tina wosobya nonetondera ena nange nekusonyiwa manya nange ndi muntu renemerera panirira sonyiwa ensobizibawo sonyiwa mukwano netonze nzirira mudale omutima gwobambi takukweka kuba gwe wange sonyiwa mukwano
bibera bingi njagala tubere babiri okwagala nze kunemye okupima kumenya omutima gyoliba kimanye olunetaaga liba nkulinze birozo bibera bingi njagala tubere kwagalanze kunebi okupima kumiyo mutima joliba joli kimanye olunetaga bwoti liba nkulinze ogala nyuzi mulira mugwano nsuseko bambi ulibe kulabo mutima gwange ubirako lusonyisonyi besali nanze lulinga gonze nalemera ngomwana simanyi obandi kumanyisa maso kale